waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wasiirka maaliyadda Australia Jim Chalmers ayaa sheegay in shaqaalaha dadka iibsanaya guryahoodii ugu horeeyay iyo jiilalka mustaqbalkuba ay ka faa'iideysan doonaan sharciyada dibahabaynta cashuuraha muranka dhaliyay, kuwaas oo uu hadda baarlamaanku ansixiyey. Dadka dhaliyay isbedeladan ayaa walaaca ka muujiyey waxa loogu yeero widow's tax. Arrintan ayaa ka dhalatay isbedelo la soo jeediyey oo lagu sameeyey capital gains taxka cashuurta la yiraahdo, kuwaas oo meesha ka saaraya cashuur dhaafkii lagu dabaqi jiray guryaha ay si wada jira u leeyihiin laba qof haddii midkood geeriyoodo ama ay kala tagaan. Dr. Chalmers ayaa sheegay in arrintan iyo walaacyo kale lagu xallin doono wax ka beddelo lagama maarmaan ah oo lagu sameynayo sharciga.
We intend to address that. It's not unusual when you're making major tax reforms like we are for there to be consultation, for there to be multiple pieces.
Waxaanu doonaynaa inaanu arrintan wax ka qabanno. Ma aha wax aan caadi ahayn in marka la sameeyo dibahabayn weyn oo cashuureed sida tan aanu hadda wadno ay jiraan wada tashi iyo in sharcigu u baahdo dhowr xeer oo kala duwan, ayuu yidhi. Dhinaca kale, isbahaysiga mucaaradka ayaa ku doodaya in isbedelada cashuuruhu ay sii wiiqi doonaan wadajirka bulshada iyagoo sii kordhinaya dhibaatada guryaha. Isbedelada ay soo bandhigtay xukuumadda Leyberka, kuwaasoo xadidaya negative gearing iyo capital tax cashuuraha la kala yiraahdo, ayaa khamiistii ka gudbay aqalka sare kadib heshiis ay xukuumaddu la gaartay xisbiga Greenska. Laga bilaabo bisha Julaay ee sanadka soo socda 2027-ka ayuu habka loo ansixiyo capital gains tax isbedeli doonaa. Cashuur dhimistii caadiga ahayd ee 50% ayaa lagu bedeli doonaa nidaam lagu saleeyo sicir bararka, iyadoo sidoo kale la dejin doono heerka ugu yaree cashuurta oo ah 30%. Hogaamiyaha mucaaradka Angus Taylor ayaa sheegay in siyaasadda xukuumadda Leyberku ay qayb ka tahay sababaha sii kordhinaya qanacsanaan la'aanta bulshada.
Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis?
Waraqadaha miisaaniyadu waxay sheegeen in isbedeladan cashuuraha awgood la dhisi doono guryo ka yar intii hore. Xogayaha wasaaradda maaliyaduna sidaas oo kale ayuu sheegay. Haddii guryo yar la dhisayo hadaba, sidee ayaa lagu xallin karaa dhibaatada ka jirta helitaanka guryo, ayuu yiri. Mid ka mid ah aasaasayaasha xisbiga cusub ee Australia laga sameeyey oo loo bixiyey Community Strong ayaa sheegtay inuu xisbigu durba helay deeqa maaliyadeed hal maalin un kadib markii si rasmi ah loo daahfuray. Xubnaha madaxa bannaan ee loo yaqaano Teal Independence, Zali Stegall iyo Allegra Spencer, ayaa aasaasay xisbigaas kaas oo dastuurkuusu dhigayo in siyaasadiisu diiradda saarto maamulka dhaqaalaha, tallaabooyinka cimilada, sinaanta iyo daahfurnaanta. Labadan xildhibaan oo ka soo jeeda Sydney ayaa horey u heli jiray taageero maaliyadeed oo ka timaada ururka la yiraahdo Climate 200, balse ururkaasi baa la yiri aanu hadda ku lug lahayn xisbiga cusub. Waxay sheegtay inuu xisbigu si madax bannaan u ururin doono deeqaha, kuwaas oo lagu taageeri doono ololaha xildhibaanada golaha wakiilada iyo musharaxiinta senadka. Kumanaan qof ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen dalka Venezuela kadib laba dhulgariir oo xoogan oo burburiyey waqooyiga dalka. Hay-adda U.S. Geological Survey ee Maraykanka ayaa qiyaastay in masiibadani ay sababi karto dhimashada ilaa 10,000 oo qof. Shaqaalaha gurmadka ayaa durba burburka ka soo saaray dad nool ay ku jiraan laba caruura oo yaryar oo dhaawacan, kuwaasoo laga helay gobol xeebeedka Laguiria oo dhulgariirku si ba'an u saameeyey. Ugu yaraan 188 qof ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyey inay dhinteen, in ka badan 1,500 qofna ay dhaawacmeen, halka boqolaal kalena la rumaysan yahay inay weli ku hoos jiraan dhismayaashii dumay. qaramada midoobay ayaa ka digaysa in hawshaas oo kabashadu ay qaadan doonto bilo badan iyadoo kooxa samatabixin caalamihi ay dalkaas gaareen si ay uga caawiyaan raadinta dadka badbaaday afhayeenka qaramada midoobay stefan dujarik ayaa sheegay in jawaabta xaaladani ay noqon doonto mid muddo dheer socota
But this will be a long haul. There will be the immediate response to the devastation of the earthquake, but it will continue for months to come. And as I mentioned, and you mentioned as well.
Laakiin tan waxaan noqon doontaa hawl aad u dheer. Waxaa jiri doona jawaabta degdeg ah ee burburka dhulgariirka, balse waxay sii socon doontaa bilo badan oo soo socda. Sida aan hore u sheegay, dad badan ayaa horeba ugu baahnaa gargaar bini'aadminimo. Shacabka Venezuela waxay u baahan doonaan garab istaagga beesha caalamka, ayuu yiri. Madaxweynaha Mexico, Claudia Sheinbaum, ayaa iyaduna sheegtay in gargaar dheeraadihi uu jidka ku sii jiro.
Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela.
Our solidarity goes out to the people of Venezuela. Today, a team from the Ministry of National Defense, made up of rescue workers and medical personnel, is departing for
Venezuela. Waxaan garab istaagaynaa shacabka Venezuela. Maanta koox ka socota wasaaradda difaaca qaranka oo ay ku jiraan samatabixiyayaal iyo shaqaale caafimaad ayaa u ambabaxaya Venezuela. Marka ay halkaa gaaraan oo ay la xiriiraan mas'uuliyiinta dalka, waxaanu go'aamin doonaa laga bilaabo biri haddii loo baahan yahay shaqaale dheeraad ah si aanu u sii wadno caawinta dadka u baahan, ayay tiri. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in cisbitaalada dalkaasi ay buux dhaafeen xaalado degdeg ah oo la xiriira kulaylka awgood, iyadoo heerkul dhimasho sababay uu ku fidayo ama ku sii fidayo qaaradda Yurub. Digniino ayay soo saareen in xitaa dadka dhallinyarada ah ee caafimaadka qaba ay halis ku jiraan kadib markii ay si weyn u kordheen tirada dadka wadnuhu istaagay xilliyada kulaylka daran. Heerkulka sare ayaa jabiyey rikoodho ka jiray galbeedka Yurub, iyadoo qaybo ka mid ah Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska la filayo inuu heerkulku gaaro ilaa 40 darajo oo Celsius. In ka badan 200 oo qof oo ku nool Spain ayaa la rumaysan yahay in ay u dhinteen kulaylkaas, halka sidoo kale ay carqaladeeyeen tareenada, iskuulada iyo dhacdooyin waaweyn oo ka dhici lahaa gobolka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa ka digay in xiisadaha la xiriira Iran ay cadaadis saarayaan isbahaysiga NATO. Mr. Rubio ayaa isagoo jooga dalka Bahrain sheegay in qaar ka mid ah dalalka xulafadihi ay adkeeyeen in Maraykanku isticmaalo saldhigyo militari xilligii uu ka falcelinayay xaaladda Iran. Waxa uu sheegay in xuquuqda isticmaalka saldhigyadu ay tahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee Washington u taageerto ku jiritaanka NATO. Mr. Rubio ayaa sidoo kale sheegay inay Iran halis culus ku tahay qaybo ka mid ah Yurub, si la mid ah sida ay halis ugu tahay Maraykanka.
If you speak about the NATO alliance, is it because it allows us these basing rights that allow us to project power and protect our interests? But if you're not going to be allowed the use of those bases...
Marka aan ka hadlayno isbahaysiga NATO, mid ka mid ah sababaha aan si weyn ugu taageerayo ka mid ahaanshaheena NATO waa inayna siiso xuquuqda isticmaalka saldhigyada military, taas oo noo ogolaanaysa inaanu awood military muujino oo aanu ilaalino danahayaga. Laakiin haddii aan la ogolaanin isticmaalka saldhigyada dalalkan, markaas waxaa su'aal gelaya gebi ahaanba isbahaysiga. Madaxweynuhu waa Donald Trump wuxuu aaminsan yahay in Iran khatar ka weyn tan ay Maraykanka ku hayso ay ku tahay qaybo ka mid a Yurub, ayuu yiri. Saadaasha hawada oo berito oo sabti ah haddii ilaa ka dhigo ee dalkan Australia waa sidan: magaalada Perth waxaa laga filayaa shuuxyo iyo 19 digrii, Adelaide-na qayb ahaan daruur 7-10, Melbourne daruur 13 ama 13, Canberra dhido subaxi ah kadibna qayb ahaan daruur 4-10 digrii, Sydney shuuxyo 18, Brisbane shuuxa 22, iyo Darwin oo la filayo inay noqoto inta badan qorax iyo heerkulka oo noqon doona sida la saadaalinayo weeye 1-30 digrii. sarifka lacagaha: halkii dollar Australianahana maanta suuqa lacagaha wuxuu ka joogay eber dhibic 69 dollarka Mareykanka ah waa 69 senti, hal dollar iyo 22 senti oo dollarka New Zealand ah, iyo eber dhibic 60 euro ah iyo 2.53 dirham ka imaaraadka warkii jimcuhuna intaas ku dhan yahay waxaan inoogu xigi doona dhawaan hadii Ilaahay ka dhigo warkii Soomaaliya oo maanta ka helay magaalada Muqdisho.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.